kuchegea. Bona kama na leo peke yangu nyinyi nimewastukia.
Ajili ajili saga, ajili mama ajili
saga,
stale yangu mwenyewe
saga,
inanipa changamoto
saga,
pombe napenda mwenyewe
saga,
ezina nijua jasho
saga,
baridi
saga,
eza moto
saga,
ezina shuka zikijoto
saga.
Nimelewa mgeukie mwenzio mwambe na kupenda, naoneze mwenzio mwambe na kupenda. Omeleso meleso
Nesa, 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 Nesa.
Omeyumbo, omeyumbo
Yumba, 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 Yumba.
Omeleso meleso
Nesa, 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 Nesa.
Omeyumbo, omeyumbo
Yumba, 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 Yumba.
Emelewa
Bombe sio chai wewe.
Imelewa nja juu nyumbani kwetu. Imelewa
imelewa
imekunywa sana imelewa. Imelewa imelewa imekunywa bombe imelewa.
Mix killer.